Yeah. Dani ya Kenya Limit na SRC wa Kenya tubutuke. Yeah.
Kenya for Jesus, iya le matukai. Kenya for Jesus, iya le matukai. We will never let people to live in fear. Kenya for Jesus, we must win. Kenya for Jesus, iya le matukai. Kenya for Jesus, iya le matukai. We will never let people to live in fear. Kenya for Jesus, we must win.
Asante Baba, asante Bwana, asante Mungu kwa kutupa nchi huru. Walijaribu kutunyanyasa lakini wakashindwa kwa uwezo wake Bwana. Si tuko huru.
Ndio maana nawaita wa Kenya, Kenya mzima, tushikane kwa pamoja tuijenge hii Kenya, maana kwa imani tutaweza. Moja tutaweza, hey Mungu nguvu yetu ilete baraka kwetu sisi wa Kenya.
Kenya for Jesus, iya le matukai. Kenya for Jesus, iya le matukai. We will never let people to live in fear. Kenya for Jesus, we must win. Kenya for Jesus, iya le matukai. We will never let people to live in fear. Kenya for Jesus, we must win.
Rais wetu, makamu wetu, tuunganeni tuinue Kenya. Makanisa na wanabunge,
washindi shetani wewe ututishi kabila tulichoma sisi hatuna noma mbele tunasonga songa songa yeah.
Kenya for Jesus, iya le matukai. Kenya for Jesus, iya le matukai. We will never let people to live in fear. Kenya for Jesus, we must win. Kenya for Jesus, iya le matukai.
Kenya, we love Kenya. Oh yes,
Kenya.